manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa konke kungenzeka manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa konke kungenzeka manje ngiyakholwa.
Asiqhubeke nekuma sikhashana nje manje sendele livi lenkosi. Asiphenye kuAmose umprofeti Amose sahluko sesithathu sicale ngelivesi lekuqala. Ngifuna kubonga Tsatse Juanita na Anachiani kanye na Tsatse Mo ngalelo chorus lelimnanzi lemaculo. Lingibuyisile ngisahleti lapha futhi ngililalele. Bengicabanga ngesikhathi basenathi bahlabela emkhankasweni umnakethu Jack nami lesicoca. Lawo manthombatane asenge manthombatanyana nje lanelishumi nesithupha nje into lefana naleyo. Intombatane manje ngiyacabanga Tsatse Anachiani unebantwana labasihlanu na Tsatse Juanita unina webantwana lababili futhi sesisondzele kakhulu impela kuloko kushona kwelilanga besifazana kunaloko besingiko ngaleso sikhathi cishe iminyaka lelishumi nesithupha umehluko akusena ubawudze sitobe sesewelela ngesheya leso sikhathi lesihle kakhulu manje kuAmosi sahluko sesithathu asifundzene. Vanini nali livi lenkosi lelikhulumile ngani? Oh bantwana bakaIsrayeli, kumelana nawo wonke umndeni lekawuletha wawukhipha eGibhithe uthi ngini kuphela lenganati emindenini yonke yemhlaba. Ngakho ke ngitawunijezisa ngebubi benu. Lababili bangahamba yini kanye kanye uma bangakavumelani na? Libhubesi ningabhodla yini ehlathini? Libe lingakabambi kwasanyamatane na? Libhubesi lelincane lingakhala yini emgodzini walo? Libe lingakabambi lutho na? Inyoni ingawela yini elugibeni lolusemhlabathini kube kungekho lethiwe ngako na? Umuntu angalususa yini lugibe emhlabathini futhi angakabambisi lutho kulo na? Lingashaya yini licilongo edolobheni kepha abantu bangesabi na? Lidolobha lingehlelwa yini ngolokubi kungasiyo inkosi lekwendile na? Impela inkosi ayinakwenda lutho kodwa yembula timfihlakalo tayo etincekwini tayo baprofeti. Libhubezi selibhodlile ngubani longeke esabe na? Inkosi ikhulumile ngubani longeke aprofete na? Asikhothamise tinhloko tethu Nkosi Jesu. Kwangathi leli livi lakho Nkosi, kwangathi singaba nenhlanganyelo kusihlwa kule ngcenye lena. Siyakhuleka Nkosi kuthi utosipha ingcikithi yalesihloko kuthi sitowuthatha lapha futhi kwangathi ingaletha ludvumo kuwe. Sibusise njengoba sisalindzile Nkosi kusihlwa evini lakho. Philisa labagulako nalabahlaselekile, sinzisa labalahlekile. Phane emandla kulaba buthakathaka Nkosi, labaphelelwa ngemandla kuko kokubili emtimbeni nakamoya. Uthi usiphe kuthululwa lokukhulu kwebukhona bakho ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Ngifisa kuthatha kwesihloko kuloku kusihlwa sifo sekukhohlwa sakamoya. Ningakhohlwa kusasa umkhuleko walabagulako kusasa. Sibheke inkosi ukuthi yende tindlo letinkulu ngalokwendlulele kusasa ntambama ngensimbi yesibili enhloko. Lapho si uma sesicala tinkonzo tethu lo mfana utawube alapha atonikete emakhadi alabakhulekelwako nawo wonke umuntu utokhulekelwa lofuna kukhulekelwa. Futhi sibheke isikhathi lesikhulu kusasa enkosini. Manje nine bantu nilapha nivakashile nivela ngaphandle kwaleli dolobha. Kumbulani kunala kahle emabandla lagcwele livangeli kulo lonke leli dolobha nemukelekile kuwo onke. Bengikhuluma nje nalomunye webelusi lesisebenzisana nabo ngaphandle ngisandza kungena nje umnakethu Jackson phambilini lobekakathe awelibandla lemethodist endasi nelidolobha noma lamabili ngendasi kwethu. Futhi bangakhi lo lapha lo sebenzisana naleli tabanekele ake sibone tandla tena ndzawutonke hey ngijabula impela impela kuba nani landaza lona ngumhlangano lo sonzele kakhulu lengike ngaba kuwo eIndiana sikhashana impela ngicabanga kubuya masinyane nje futhi ngimise lithende futhi ngibe nalawo macilongo lasikhombisa ekugcina inkosi ithandza ngako manje kodwa khumbulani kusasa Ningakukhohlwa kusasa ngensimbi yesibili enhloko futhi manje inkonzo yethu lelandzelako itoqala evikini lelitako eTampa eFlorida manje ngifuna ukukhuluma ngekwakamoya kukhohlwa manje lo mfolo omncane lesikhuluma ngaye Amos kwesikhashana nje uthola sendlalelo sethu ngaphambi kwekuthi sifinyelele esihlokweni loku kwakungesikhathi sempumelelo lenkulu eSamaria Israel bekaphumelele bebalandzele live sibili futhi baphumelele akusiko ukuthi njalo impumelelo iluphawu lwetibusiso takamoya kodwa ngaletinye tikhathi ngilokuphambene bantu bacabanga ukuthi mhlawumbe ufanele ube netimpahla letinenginengi tekwelive futhi kukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa lelo akusilo liciniso ngaletinye tikhathi kungulelenye indlela kodwa siyathola yena asathi kakhulu kangawo ngalomfolo omncane yena site umlando ukuthi uvelaphi siyathi ukuthi yena ngekwembhalo lapha ungumelusi kodwa uNkulunkulu wamphakamisa Kwangathi ngiyacabanga ngibona ngalolunye lusuku lolushisako eSamaria lapho lelinye lemadolobha etivakashi lamakhulu emhlabeni ngalolosuku yimvo lethi ayifane besingathi iMiami noma iHollywood iLos Angeles letinye taleto tindzawo letinjalo lenye indzawo lenkulu yetivakashi Futhi singacabanga nje sesimbona bengakaze ethe edolobheni lelinjalo kodwa bekanelivi lenkosi beketa kuleli dolobha lelikhulu lapho sono sasiphakeme enhlangothi tonke bashumayeli base bakhweshe bonke evini laNkulunkulu futhi bebakade bangenaye umprofeti iminyaka lemithe futhi ngako lomfolo omncane lapho sekacancile egcumeni futhi nje kuba senyakatho yeSamaria kwangathi ngiyacabanga ngimbona Lilanga lelishisa kulikhanya phansi nemadzevu akhe lambunga etikwebuso bakhe nemehlo akhe lamancane afifiyele neyakhe lencane inhloko lenempandla yacwebethela lapho abuka endasi kulelo dolopha nemehlo akhe afifiyela abengabuki lokho tivakashi leti kubonako ngalokujwayelekile kuthi tiye edolobheni tibone yonke imidladlwana yebuhle bayo wabuka futhi wabona ukuthi lelo dolopha lase liguquke laba yini lidolopha lebelike laba lidolopha laNkulunkulu futhi lase lingene ekonakaleni lokunjalo ngekwesimilo Loku njengaloko akumangalisi lolomncane umfolo ongadiwa bekungu Amos umprophet futhi manje asathi kakhulu kangako ngaye asathi ukuthi uvelaphi baprophet ngalokujwayelekile bafika enkundleni bangadiwa bahambe ngendlela lefanako asibathi ukuthi bavelaphi nekuthi bayapi asathi ngelimuva labo uNkulunkulu uyabavusa nje Abengabukeki kangako ukuthi ungambuka kodwa bekana isho kanje inkosi nguleyo indlo lemcoka lengiyibonako kusobala uta eSamaria ukucala umkhankaso wakhe nginesiqiniseko ukuthi beyangenalo lubambiswano namuntu abengenakhadi lenhlanganyelo kunoma nguliphi lihlelo abengenathi ncwathi letimchazako ukukhombisa ukuthi uliphi licembu laphuma kulo futhi kodwa bekanendvo yinye bekanelivi lenkosi lalelo dolobha futhi ngiyafisa ukuthi kube besingamthatha Amos namhla kwehlele esikhathini sethu ngiyafisa ukuthi abengemukelwa yini edolobheni lethu namuhla ngiyafisa ukuthi besingamemukela yini noma besingenda njengoba benda bona Sithola emadolobha ethu asekuboleni lokufanako futhi sithola ukuthi sono sikhulu nje emkhathini webantu njengoba sasinjalo ngaleso sikhathi futhi ngiyafisa ukuthi lena lencane indvodza lengatiwa ukuthi ito uqala kanjani umkhankaso na kanjani ukuthi ito uqala kuphi na nguliphi libandla letoya kulo noma ngubani lotobambisana nayo na yayingena lutho ukukhombisa ukuthi ivelaphi yayingena lutho nhlobo ngaphandle kwa isho kanje inkosi waleli dolobha yabathola babole phuhlu futhi bonakele kakhulu ngekwesimilo kwakusikhathi lesikhulu besifazane kulelo dolobha bese baguguke cishe impela baba njengoba banjalo eUnited States bese baguguke bonakala yonke into uNkulunkulu beka ilinzele kubo bebahambe ngqo ngalenye indlela futhi sithola ukuthi kwakuyindzawo lenkulu lapho bebanemidanso esitaladini labesifazane bakhumula timpahla tabo ngalokungenasimilo kanjalo njalo njengetithunusi kusobala loko kwakukujabulisa sive ngaleto tinsuku manje sekwemalanga onke ake nje simo selithulu sishise futhi awudzingi ukuthi uye kunoma ngumuphi umbukizo bonke basesitaladini noma kuphi nakanjani lihlazo kini nini besifazane futhi nende indlo lenjengaleyo awunamahloni ngawe licobo na futhi ke ngasho lokho kuwesifazane lapha kungesiko kathena futhi wathi ngani wathi mina ke uthula nami wathi loko nje kufana nabo bonke labanye besifazane ngathi kodwa asikafaneli ukuthi iphathisa njengabo bonke bantu sehlukile singulesehlukile similo Ngikukhumbuta ngewesifazane wathi yebo ke mina ke uBranham lomunye kwathi angithigcoki leto dikhindi wathi ngigcoka libhuluko leliyivuthela ngathi lowo kubi kakhulu uNkulunkulu wathi kusinengiso ebusweni bakhe ukuthi wesifazane agcoke impahla yewesilisa kunjalo impela lomunye wathi yebo ke abasadakhi letinye impahla basayakha imishini yokuthunga futhi banato timpahla akukho ukuthi landulele kunguloko nje lokusenhlitiyweni nguloko lokukhombiseka ngephandle kuthi khombisa kona lucobo futhi manje siyathola kuleli dolobha liba nguleli bolile ngekwesimilo bashumayeli bebesaba kusho noma yini ngako futhi kodwa baba nalomncane lomfolo omzadlana lota enyuka etikweligcuma bekato batshela isho kanje inkosi hlandisisani lendvo nakungenjalo nitoya ekuthunjweni futhi waphila ukuthi abone tinsuku tesiprofeto sakhe sigcwaliseka kwaprofetha ngetinsuku taJerobhowamu wesibili lobekasilahlwa nje empeleni wasekela letinye tive nalo Amose lomncane waprofetha futhi wabatshela wathi yena loyo nkulunkulu lenitisho ukuthi niyamkhonda utonibhubhisa futhi wakwenda futhi uma liphimbo lakhe belingaba lapha kusihlwa ekhathi eBirmingham belingasho into lefanako emabandleni yena loyo nkulunkulu lenithi nimkhondile utonibhubhisa ngalelinye lilanga angikhulumi naletethameli leti lapha lamatheyipu aya emhlabeni jikelele manje khumbulani lokho kuliciniso wabese uyathola ke ngesikhathi angena kuleli dolobha ukuthi udonke letindlo leti ngiyafisa ukuthi ngabe wativa kanjani ubuka futhi abone lokho kubona kwebantu baNkulunkulu lebekathunywe kubo ngiyafisa ukuthi besingamemukela yini manje uma bekangangena besingabambisana yini naye na besingamnika kwethu lokwendlula konke na besingamnika kunaka kwethu na besingaphenduka uma asitshele ukuthi sifanele sibuyele emuva evini lenkosi futhi sende ngendlela inkosi leyathi asende ngayo na ngiyafisa ukuthi bodzathe bebathe wendani ngetinwele tabo letiphunguliwe na bebangatiyekela tinwele tabo tikhule futhi uma Amose angafika na bekade kushumayela futhi ngiyanitshela lokho ngoba lelo livi lenkosi ngiyafisa ukuthi la wethu kuthi emabhodi ethu akhipha emadikon ushade kathathu noma kane nalokunye kanjalo kuthi betama kuba ngemadikon ngiyafisa uma tonke letinto leti ngiyafisa ukuthi ingabe bekangentani kuleyo ndvodza lengavumela umkayo agcoke tikhindi bese uphumela esitaladini lapho futhi aheshe libala ngaphandle ebaleni ngesikhathi kwendlula indvodza na ngiyafisa ukuthi abeyothina endvodzeni lenjalo na impela abeyokuqhumisa ngako konke lokwakukuye ngoba bekana isho kanje inkosi futhi ayikho lenye indvo lebekangayenda ngaphandle kwaloko wabathola ngalelo langa banenkinga lembi yesifo sifo sekukhohlwa sakamoya futhi ngulokho impela lesinako namuhla manje wakwathi kanjani lokwakuthi kwendeka na bekathi kanjani Amose na kwekucala abengumprofeti futhi indlo lelandzelako lebekayathi ngalesifo ukuthi kucilonga sifo kwakuyini futhi abetokwathi ukuthi imiphumela wawuyini uma dokotela abuka lokunesimila bese uyabona ukuthi leso similo sesivele sibambelele uyathi ukuthi akukho lutho ngaphandle kokuthi sekusele kufa kuphela nguloko kuphela ngaphandle uma uNkulunkulu enda lokudzide ngako. Yebo ke, uma ubuka lidolobha bese ubuka abantu, ubuke libandla bese ubuka abantu labakhashane kakhulu naNkulunkulu. Akukho lutho ngaphandle kwekucilonga sifo kodwa. Sono nenkokhelo yesono kufa, kufa, kucilongwa kwetifo kufakazela ukuthi siyini. Niyabona, uma abantu bakhwesha kuNkulunkulu futhi bangenakulelalela livi, bangasenaso sifiso selivi, bonake kunekucilongwa lokukodwa kwetifo kuko. Umphefumulo lowonako, lowo mphefumulo uyokufa. Kungakholwa kuyona ehlukanisa naNkulunkulu. Kunjalo impela. Loko bekathi ukuthi sifo sini, ukuthi imiphumela kwakuyini ngesikhathi asabone lesifo sesono kuleli dolobha. Manje lesifo lesi sekukhohlwa sitshelwa ukuthi sikubangela ukuthi ube senzaweni lapho ungeke utati wena lucobo. Manje siyindwo lengakejwayeleki asendeki kaningi kakhulu kodwa timbangela tisekwethukeni ngumuntu longatati ngisho nekuthi babo bani usithola etimpini ngalesinye sikhathi emasotsha ayasithola ngaletinye tikhathi bantu bayasithola lenye indlo lesibangelako ukhathateka kukhathateka kuyasibangela kukhathateka akunamandla kuko mhlobo ya nje yeca kukhathateka futhi wemukele kukholwa. Lomunye wathi yebo ke manje uma ke bothojutshulwa ekuseni bewungeke wakhathateka yini na. Ngathi cha, angicabangi kanjalo. Ngani na? Ngathi kukhathateka akungendeli lutho ngaphandle kwekungenta ngibe kabi kakhulu. Yebo ke kutosita ngani ke kuba nekukholwa na? Ngathi kungahle kungikhulule futhi kunjalo yabona. Ngako kukhathateka akunamandla kuko nhlobo kodwa kukholwa kunawo onke emandla. Kholwa manje kukhathateka ngalesinye sikhathi kuyasibangela nalenye into lesibangelako emkhathini webantu kuba semkhathini wemicondo lemibili. Loko kuyobangela sifo sekukhohlwa futhi sikufaka endzaweni lapho wena empeleni lokwendile ulahlekelwe yimizindlo yakho, ulahlekelwe ingcondo yakho. Ungeke wende awutati ukuthi ungubani, awukwati ukuthi khomba wena lucobo. Ungahamba hamba udle nayo yonke into kodwa wena noma kunjalo awukwati ukuthi khomba wena lucobo. Unemfundo yakho yesikolwa, unga imfundo lefanako lebe unayo kodwa awati ukuthi ivelaphi, awutati ukuthi ungubani nekuthi wakuphi. Leso sifo sekukhohlwa sitshelwa kanjalo. Simbanzakanywa nemindeni yethu kule mpilo yebuntu ngemshado nabomkethu lesishada nabo nemndeni wethu ukhonjwa kuhlangana kwethu kwemshado. Bese ke kuthi sicabange ini uma ke le ndlo lena lembi kakhulu beyingenteka kuwe futhi ungakhoni kukhumbula ukuthi ngubani lo washada naye, kuthi ngubani umkakho, ngubaphi bantwana bakho, ngubani babe wakho namake wakho, ngubani makhelwane wakho na. Loko bekungaba yindlo lembi kakhulu. Ngakho ke siyakhonjwa futhi singathi khomba thine lucobo esiveni lesibandla ngekuba nebuhlakani nekuba ngulabehlukile empilweni yetilwane. Silwane asikwathi kucabanga, sihamba ngemisindo nje, asinamphefumulo futhi kodwa thine siyimpilo yesilwane. Lokusenda sehluke sisilwane lesimunyisako kodwa loku leso silwane lesimunyisako sisilwane lesiningathi lefuthumele futhi sisesimeni sesilwane kodwa lokusenda sehluke sikhonjwa ngekuba nemphefumulo nembeza lo sitshela ukuthi ngukuphi lokulungile nalokungakalungi. Manje kunenzawo lapho uthola khona lesifo sekukhona. Ungahle ube njengaNebukadnezari kwakunguye lowathi phakamisa ngalesinye sikhathi futhi uNkulunkulu wamenda acabange ukuthi usilwane futhi lekahlala ngaphandle endle futhi adla tshani njengenkabi netinwele takhe takhula tehla ngemtimba wakhe njengetinsiba telukhozi futhi lekasaguquke inhlitiyo yesilwane kuye. Niyabona na, leso kwakusifo sekukhohlwa ngoba besakhohliwe ukuthi bekayinkosi, abesakhohliwe ukuthi bekasidalwa lesingumuntu futhi wacabanga ukuthi bekasilwane. Ngakho wathi phathisa kwesilwane ngoba wakhohlwa ukuthi bekasidalwa lesingumuntu. Loko kulula kakhulu namuhla futhi siyakhohlwa ngaletinye tikhathi ukuthi lini libandla lemaKristu. Sithi phathisa kwelive Loko kukhombisa ukuthi sinesifo sekukhohlwa sakamoya. Ngenxa yokuthi awutiphathisi kwemkristu, utiphathisa kwelive, wemukela inhlitiyo yelive, futhi ibangela lokhu. Lapha sithola ukuthi Israyeli besadalulile, wathola kudaluleka eveni, futhi bekawele kulomkhondovane. Ngalo mprofeti wathunyelwa ukuthi abagubhe baphume kuso uma bekangakwenda nekuthi abatshele. Nkulunkulu ngemusa wakhe wakhetha Israyeli kuyo yonke leminye imindeni emhlabeni. Umusa wawende lokhu. Bekabaphe kukhetha emave, wabapha tindlu lebebangazange batakhe. Nkulunkulu wenda lokhu, wabakhetha. Wabapha emapulazi labangazange sebawathenge. Wabapha kudla lebebangazange bakulime. Wabapha imithombo lebebangazange bayigubhe. Wabapha kunqoba lokunenge lebebangazange bakunqobe. Wabapha umusa lebebangazange bawufanele. uNkulunkulu wakwenda lokho ngemusa wakhe endela labantu laba Israyeli labakhethiwe bakhe, labathandzekako bakhe. Futhi washo eBhayibhelini, wamthola ensimini njengentombatana lencane ihleti ethi kwengati yayo lucobo. Futhi wase uyayigeza, wase uyayigezisisa naloko lakwendile. Kodwa emva kwekuba uNkulunkulu sekamkhombise wonke lomusa lomnengi kuye, futhi wanjinga wathola sifo sekukhohlwa, sifo sekukhohlwa. Futhi wakhohlwa konke ukuthi letinto leti tivelaphi. Ngicabanga ukuthi leso sithombe se-USA nga-1964 iphethwe sifo lesifanayo. Singemabandla lamakhulu lagcwele emandla, sibantu labakhulu labagcwele emandla, sidigitsi ngesibalo. Futhi sesikohliwe ukuthi letinto leti tivelaphi. Bebanesifo lesibi saso emva kokuba uNkulunkulu abemuhle kubo, futhi wawakhuphula besuka kuwo onke emave emahedeni, futhi wabenda abantu labehlukanisiwe, labehlukaniselwe yena lucobo. Wathi wathatha umvini kulelinye live, wase uhlanyela ngale kulelinye live, nekuthi wawulungisa kanjani inhlangothi tonke kuwenta umile sithelo futhi uthelo. Kodwa umvini wakhohlwa ukuthi tibusiso tawo tivelaphi. Bende njalo nebantu bankulunkulu kulethi nsuku lethu tekugcina. Ukhohliwe ukuthi bufakazi bekuba ngumKristu busho ukuthini. Sinjalo futhi lesifo lesi sekukhohlwa sesiguquke saba setikwebantu abakhoni ukuthi khomba bona lucobo. Bona bakhohlwa konke mayelana nako. Babukhohliwe bungwele bakhe, bawukhohliwe umthetho wakhe. Labesifazane bebaphila njengabo bonke labanye besifazane. Libandla laNkulunkulu nebantu bakhe bebahlala njalo babantu labehlukanisiwe, babantu labapitelwe ngaphandle, bantu labazuziwe. Sivele singwele bupristi bebukhosi, banikela ngemihlatshelo yakamoya kuNkulunkulu. Ithelo tetinzebe tabo banika ludumo egameni lakhe. uNkulunkulu wabita libandla lakhe futhi walehlukanisa nelive ngayo impela leyo nhloso, futhi ulinika umthetho futhi yena lona lifanele libe ngcwele. Wathi ngingcwele futhi kumele libe ngcwele, futhi ngaphandle kwebungcwele akukho muntu loyobona inkosi. uNkulunkulu wakusho lokho cobo lwakhe, futhi bekabithela abantu laba ukuthi babe ngulolu hlobo lo lulwebantu. Kodwa bese bakhohliwe ngako, bese bayikhohliwe imithetho yakhe, futhi bebathi khohliwe timilo tabo tekuthi phatha. Besifazane ngaphandle esitaladini, besifazane labangema-Israyeli ngaphandle lapho, ngamunye abheke kukhuleliswa ngamoya longcwele kuletha Mesiya, bese-ke batiphatha kanjalo. Similo sabo sasisibi kakhulu. Ngifuna kuma lapha umzuzu kuthi ngithi kuyinto lefanako emkhathini webantu bakithi namuhla labatibita ngemaKristu. Similo sabo uma kuphela beningaqonza. Ngalesinye sikhathi eningizimu ngafunda indzaba endasi lapha. Lapho ngesikhathi basevamise kuba netigcila, bebathatha labo bantu futhi babathengise emakethe njengoba nje ungakwenda emotweni leseyike yasetshenziswa. Manje ke kwakukhona umthengi lo tsenga tsengisele labanye beke fika ngakhona futhi athathe leti gcila leti bese uyathithengisa njengoba nje beungenda emotweni noma lokuthide naleto tigcila sasikhashane nelive lasekhaya kubo betivela eAfrica emabhunu bekatithumba atilethe ngalapha etihlengene bese ke ayathi shushumbisa tingene eUnited States bese tithengiselwa ukuba digcila kusukela ngaphandle eJamaica nangakhona manje sithola ukuthi labo bantu bebajabukile bebakade bathunjiwe ekhaya labo lucobo bebakade bakhishwe sitha futhi bebajabukile bebangeke baphindze babone umyeni wabo nhlobo noma umkabo nhlobo babe wabo nenina bantwana babo ngekwela ucobo bebadzingeka babaphacabule ngetiswebu kube into abasebende ngoba bebabantu labajabukile futhi ngalelinye lilanga lolo thenga athengisele labanye wefika lapho ngasehlathini lelithide letihlahla letihlanyelwe wabona sicubu setigcila ngaphandle lapho tisebenza futhi wangena wase ubutha umnikati wathi ngingakhi tigcila lonato na wathi cishe tilikhulu wathi tikhona yini longantshintshisa ngato noma utithengise na wathi yebo wathi ake ngitibuke wabese uphumela ensimini wathi bukisisa futhi wathi bona ukuthi tidzinga kubhacabulo futhi emva kwesikhashana wabona lijaha linye lelincane bebangathingi ukuthi balibhacabule lalikhiphe esifuba salo nesilevu salo sibheke etulu bebangathingi ukuthi balibhacabule ngako lolo thenga sengisele labanye wathi ngithanda ukuthenga lesasigcila wase uthi kodwa akasithengisi wathi yebo ke yini umehluko waleso sigcila na wathi ngabe leso sigcila singubasi wado tonke leletinye na wathi cha usigcila nje wathi yebo ke mhlawumbe usondla ngalokwehlukile wathi cha sidla emgcomeni kanye nado tonke letinye etigcila wathi yebo ke yini lesenda sehluke kakhulu kuto tonke letinye etigcila na wathi yebo ke lokho kwakungimangalisa nami sikhathi lesize kodwa ngalelinye lilanga ngafunda ukuthi ngesheya ekhaya lenzabuko lapho sivela khona uyise uyinkosi yesive sonke futhi naloku nje sisekuthunjweni futhi sikhashane nelikhaya noko siyathi ukuthi sindvodzana yenkosi futhi sitiphathisa kwendvodzana yenkosi ngacabanga kodwa lokho uma linigro lelivela eAfrica futhi lati ukuthi uyise abe indvodza yesive nenkosi yesive bekufanele kwenteni kumkhristu kulotelwe kabusha wesilisa noma wesifazane kuthi babe wethu uyinkosi yelizulu enkathi mulweni sifanele sithiphathise kwebesilisa nebesifazane labangemaKristu sifanele sithiphathise kwako sigcokise kwako sikhulumise kwako siphilise kwako naloku nje sibe kuhamba kepha sibandana benkosi Amen. Zimilo sethu kulahlekelwa ngumdlandla kwethu etinsukwini lesiphila kudo manje. Israyeli beka wele kuleso sisele lesifanako futhi abenesimilo lesibi kakhulu bese bayikhohliwe imithetho kaNkulunkulu lethi ungaphingi futhi ungafisi umfati wamakhelwane wakho kanjalo njalo. Bese bayikhohliwe leyo mithetho bebangasawufuni futhi bebafuna kufana nalo lonke live njengoba nje nelibandla linako namuhla ngalesinye isikhathi Israyeli ngesikhathi baqala abefuna kuba nenkosi ethi kwakhe Samuel wabatshela umprofeti lebakathunyelwe kubo wathi manje ngange nganitshela noma yini egameni lenkosi yangafezeki na bathi cha awukaze ngange nganicela kudla kwami nemali imali yenu futhi kuthi mina ngiphile ngayo na cha awukakwendi lokho awuzange sewusitshele lutho Samuel ngaphandle kwaloko ufezekako uthi awuzange sewusicela imali yethu kuthi utiphilise kodwa noko sifuna inkosi noma kanjani uNkulunkulu wathi kuSamuel bavumele babe nayo abake ncabi wena bencabe mine Israyeli besafike kuleso simo manje bebangasabafuni baprofeti baNkulunkulu bebangabadzingi futhi uma munye efika futhi abalethele livi futhi etame kuba buyisela evini bebalencaba bahlala abakwenda ngaleyo ndlela yokukhohlakala uma live nelibandla ukuthi ihlanganisa ndzawonye khonake abafuni lutho lokungakamoya abamfuni isho kanje inkosi bafuna lokho labakufunayo bafuna live nekuthi bangumKristu futhi baphile eveni futhi baphile nelive futhi baphile njengelive futhi babe basolo bakugcinile kuvuma kwabo kwekuba ngumKristu Niyati into yako ikuthi sifo sakukhohla sakamoya singuleso impela abathathi ukuthi babo bani sebakukhohliwe lokho labafanele bakwende uma lomunye bekangafika namuhla lonjalo bekungenqatshwa ngalokufanako nje bebane sifo lesibi sako futhi kanjalo banako nanamuhla abakhona ukuthi imbanzakanye netinto letingetulu kwemvelo nhlobo ngoba bebangafuni livi livangeli bebangalifuni sifo sesono sasibahluphile uthi bebakuthanda lokho sono siyathandzeka enhlitweni lengakaphendvuki sibukeka sisihle emcondweni longakaphendvuki kodwa siyindlela yekufa sekude lokusela ngaphandle kwekufa inkokhelo yesono kufa futhi ufanele uthi vume leto dingokhelo uhlanyele emimoyeni lehushako futhi manje uvuna emimoyeni lesihusha-hushane Ibonakaliso takamoya nekushumayela kwesithunywa lesigcotshiwe lesivela uNkulunkulu athi zange tisabashukumisa futhi besifazane bebabadzelela ngqo emehlweni futhi bathi angidzingi ukuthi ngihambe ngiyokuva into lenjengaleyo uma lo kungakaphindzeki futhi kuyini na sifo sekukhohlwa sakamoya loko lesingiko impela sebakhohliwe ukuthi uNkulunkulu nelivi lakhe kuyafana futhi angeke aliguqule uma umprofethi bekavuke enkundleni ngaleto tinsuku futhi anikete sibonakaliso sakamoya liphimbo lakamoya futhi wanikete liphimbo laNkulunkulu emva kwaso kuphela bebalihleka futhi bahlekise ngalo Niyasathi lesisho lesidzala iwula tiyohamba ngetikathulo letinetipikili ngaphansi lapho tingilothi lesaba khona kunyathela senda lokho-ke lesifo lesi sekukhohlwa sakamoya senda abantu bafike enzaweni kuze kuthi lapho bangasenako kuva ngekhathi kubo abafuni lutho lwakamoya thatha umhlangano wakamoya mbamba lapho umoya longcwele uphilisa khona labagulako futhi uhlole imicabango losenhlitweni bese niwubeka emkhathini wawo onke emabandla kubuthana lokukhulu nje ngaphandle lapha kule nkundla yethu emidlalo bese ubuka kuthi kungentekani emizuzwini lembalwa wonke umuntu utobe asukuma futhi aphume abakaphathelani nalutho nawo abafuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nawo Bayolalela lenye inkulumo yetihlakaniphi kodwa uma sekuta emandleni aJesu Kristu nekuvuka kwakhe nemoya longcwele abafuni lutho loluphathelene nawo ngoba uyabalahla ubokhela umlilo ngemvo lebe bafanele kuyati akukho kulaywa kusobala kuthandzeka sikhashana nje kodwa bona uma nitothi nikela kubo kuletha tithelo tekuphenduka ngako siyathola uma lesifo lesi sekukhohlwa sakamoya sibamba abantu bese ke baba sesimeni lesibi manje sithola lokufanako manje manje ngifuna ufanele ukhonjwe ndzawana thide ufanele ukhombise impilo yakho iyakhombisa kusihlwa lapho ukhonjwa khona kuya ngokuthi ukhonjwa kukristu noma ngaphandle kwakristu awukho emkhathini nendlela ayikho into lekuthiwa yindoda ledzakiwe lengakadzakwa ayikho inyoni lemnyama lemhlophe kusemkhathini wekuthi usindisiwe noma awukasindziswa ungcwele noma usoni kunye noma lolokunye nendlela yekwenta yakho yakamoya mayelana nelivi lankulunkulu ikhomba wena impela lapho ume khona kunjalo livi laNkulunkulu liqinisa kisiwe lafakazela ukuthi umbhaphathiso womoya ongcwele uyafana nje njengoba wawusolo unjalo ngelusuku lwePentecost noma siphi lesinye sikhathi naJesu Kristu unguye itolo namuhla naphakathi nendlela yakho yekwenta kuko lekhombako ukuthi ngabe unesifo sekukhohlwa sakamoya noma cha kunjalo Akunandzaba noma ngabe ulithikhone noma ngisho noma ngabe ungumshumayeli akwendi ya bayasithola nabo ngako siyathola ukuthi siyathathelwana futhi sishaya yonke lento manje siyaqaphela manje kuba ngumerica kuba ngumerica ngifanele ngimbandzakanywe nesive sami manje lalelisisani Kuba ngumerica uma ngitalelwe lapha kulelive ngiba sakhamuti futhi ngimbandzakanywa nalesive lesi konke lesingiko ngingiko konke lebe singiko ngingiko ngoba ngimbandzakanywa njengemerica khona ke ngifanele ngithathe konke kwelihlazo laso konke kwenkhatimulo yaso noma ngabe kuyini ngingiko ngoba ngimbandzakanywa naso. Amen. Ngifuna nikuthole ngikhonjwa njengesakhamuti saseMerika. Ngakho-ke konke lebe yingiko ngingiko, konke lengiko ngingiko, ngifanele ngibe yingxenye yayo. Ngifanele uma ngisakhamuti saseMerika ngiyingxenye yeMerika, nako konke lengiko ngingiko. Ngifanele ngingakukhohlwa lokhu. Uma ngifuna kuhlala ngisakhamuti saseMerika seliciniso, ngifanele ngikhumbule ukuthi ngingulokho sive sami lesingiko, ngoba ngimbandzakanywa nesive sami. Kusikhohlwa noma kusilwela noma kusifela noma kumela konke lesikumelako, ngifanele ngisimele lokho sive sami lesingiko ngingiko, lesikumelako ngiyakumela. Kuba ngumerika lothembekile, ngitolungela kusifela, ngisilwele, ngisimele, ngende noma yini lekhona, ngiyingxenye yaso. Ungeke uthathe sona ngaphandle kwekuthatha mine. Uma usho lokudide ngekumelana naso, ukusho ngekumelana nami, ngoba ngingumerika. Kukusho ngekumelana nawe njengeMerika, naloko labakushoko ngekumelana nalesive lesi bakusho ngekumelana nawe ngoba uyingxenye yaso. Ungalokothi usikhohlwe. Uma wenda khona-ke unesifo sekukhohlwa impela. Futhi khumbula, awusesiso sakhamuti saseMerika uma ungeke ube yingxenye yaso. Ufanele ube njalo. Loko uMerika langiko, ufanele ube ngiko nawe. Ngifanele ngibe bahlanganyeli baso. Lesi sive sami, ngifanele ngibe bahlanganyeli baso. Lengiko ngingiko. Niyabona, lebe singiko ngingiko. Akunandzaba ukuthi besiyini, ngisaloko ngingiloko lebe singiko. Kuba ngumerika, ngehlela ePlymouth Rock naso, nabokhokho, ngangifanele ngiyingxenye yaso, ngagibela naPaul Revere, kusecwayisa ngetingodi taso. Uma ngisakhamuti sibili, lesingumerika, ngehlela ePlymouth Rock, ngagibela naPaul Revere, kusecwayisa ngengodi yaso. Niyathi ukuthi ngiconze kuthini manje? Ngawela iDelaware lenelichwa na George Washington nemasotha akhe lebengangagwabeni. Ngangilapho ngoba ngimbandzakanywa nalesive lesi. Lakwenda lapho kwakuyingxenye yami. Lengikwendako manje yingxenye yakhe. Ngambandzakanywa na Washington eDelaware. Ngema na Stonewall Jackson. Ngesikhathi timo letingakavami letimelene naye tathithi nkulu kakhulu futhi babuda, ungema kanjani njengelubonza lwematshe uma timo letingakavami tiphikisana nawe na lo mfolo omncane lonemehlo laluhlata sasibhakabhaka anemahloni wakhahlela luthuli ngemabhutse akhe wathi, angilinathi lithamo lemandi ngingakabongi inkulunkulu somandla ngawo. Ngitofanele ngime njengelubonza lwematshe naye. Ngema lapho na Stonewall Jackson, kuba ngumerika ngimbandzakanywa naye nesincumo sakhe, awela eDelaware alwa timbi. Ngaphakamisa umjeka, nganginabo ngesikhathi baphakamisa umjeka eGuam, emva kwekuba tinkulungwane temasotsha aseMerika tinikele impilo yato, nangesikhathi lelo qembu lelincane ligijimela etulu lapho futhi lasho laphakamisa umjeka, ngambandzakanywa kuloko kuphakanyiswa kwaloyo mjeka. Sonke sambandzakanywa, tonke takhamiti taseMerika sambandzakanywa naloyo mjeka ulenga etikwe Guam. Ngesikhathi ngiva kuthi bebemise loyo mjeka lapho, tinyembeti tehla ngetihlathi tami. Loyo kwakungimi, loyo kwakunguwe, loko kwakusho thine sonke ngesikhathi simbandzakanywa lapho naloko. Khona-ke lesingiko ngingiko, lonke ludumo lwaso ludumo lwami, lonke lihlazo laso lihlazo lami. Uma sende tindvo letilihlazo, khona-ke ngitodzingeka ngisihlahlele emehlo ngimele lihlazo laso. Uma semukela ludumo, ngemukela ludumo naso, ngoba ngimbandzakanywa naso. Manje kumbandzakanywa uMerika, utofanele amele lonke lihlazo leMerika, lonke ludumo leMerika, konke leyake yaba ngiko, konke lengiko noma leyoba ngiko, wena umbandzakanywa nayo.
Now to be a true Christian, you have to be the same.
Manje kuba ngumKristu weliqiniso, ufanele ufane. Asifuni kukukhohlwa lokho. Konke lokho bekangiko, ngimbandzakanywa naye. ngimbandakanywa naye. Caphelani, futhi ukimi nami ngikuye. Caphelani, ngakho-ke wonke umKristu lo ngumKristu, uKristu sibili, beka naye ngesikhathi tingane titekusa tihlabela kanye-kanye nemadodana kaNkulunkulu amemeta ngekujabula ngaphambi kokuthi kusekele umhlaba sakhonjwa etinzaweni temazinga langasayukufa naNkulunkulu iminyaka letigidi letilishumi ngaphambi kokuthi umhlaba wendiwe. Ngangilapho emuva naye, nangabe nginako kuphila lokuphakade. Ngangilapho naye, ngambandakanya naye, lapho tinkanyeti tasekuseni tihlabela kanye-kanye nemadodana kaNkulunkulu amemeta ngekujabula. Nganginaye ngesikhathi abita Abrahama aneminyaka le lengemashumi lasikhombisa nesihlanu kudzala, nemkakhe anemashumi lasithupha nesihlanu, futhi wamtshela ukuthi bebatoba neluswane. Nganginaye ngesikhathi athatha isinqumo sakhe sekuma ku-isho kanje inkosi ngitoba nalo loluswane ngema naye wonke lomunye umKristu wema naye. Nganginaye ngesikhathi kufika tilingo takhe. Nganginaye ngesikhathi enyukela esicongweni sentsaba kuyonikela nga-Isaka. Nganginaye ngesikhathi kubonakala sihanqa. NganginaJosefa ngesikhathi encatshwa bomnakabo ngoba bekawakamoya nabo bonke labanye bebabenyama. Nganginaye ngesikhathi alathi lihlazo lebekamele abukane nalo ngabomnakabo lucobo lebekangiko ngingiko lengingiko abengiko ngoba sonke simunye kuKristu Jesu. NganginaJosefa emgetheni wakhe lithuna. Nganginaye ngesikhathi aya ngesekudla saFaro wathi ngeka kuthi umbandzakanywe naye. NganginaJakobe ngalobo busuku ngesikhathi abambana busuku bonke nengelosi ngibambene icobo lwami ngiyakwati lendlula kubo. Ngako ngabambana naJakobe ngesikhathi lesifanako lenda ngaso ngoba ngingumnakabo. NganginaMosi ngesikhathi ehlela eGibhithe. NganginaMosi esihlahleni lesivuthako. Uma ungumKristu umbandzakanywa nalabo balingiswa baseBhayibhelini. Ningakukhohlwa. NganginaMosi ngesikhathi bonke bantu bamjikela. NganginaMosi ngesikhathi awela lwandle lolubovu ngesikhathi aphakamisa sanda sakhe futhi waqonda phambili lelwandle lolubovu lwavuleka. Ngakhonjwa kuKristu ngaso leso sikhathi futhi nganginaMosi ngalelo hora. Konke umKristu lebekakaze angiko, konke emakholwa lebelingiko, lonke likholwa manje limbandzakanywa nalowo muntu lofanako. Noma ngabe kuyini ufanele umbandzakanywe, ningakukhohlwa lokho. Uma nenda ninesifo sekukhohlwa sakamoya, senikhohliwe ukuthi nibobani. Manje ngimbandzakanywe naye naMosi ngesikhathi awela lwandle. NganginaEliya etinsuku intahabi. Ngesikhathi kwakudingeka bente kukhetha kuthi ngubani lebebatomkhonda, uNkulunkulu noma Bhalamu, sasinaye entabeni iKhameli ngesikhathi adzingeke ente lokhu kukhetha ngoba sikhonjwa kuloyo mtimba waNkulunkulu lofanako lakhonjwa kuwo. Ngako uma sikhonjwa kuloyo mtimba, ngako-ke sifanele sikhumbule kuthi sasilapho naye kunjalo. Manje nganginaDavide ngesikhathi encatshwa bazalwane bakhe lucobo. NganginaDavide wawunaye nawe uma ungumKristu ufanele umbandzakanywe ekwencwatshweni kwakhe. NganginaBantwana bemaHebheru esithandweni semlilo ngesikhathi umlilo wehluleka kubashisa ngenxa yobukhona bendvodza yesine. NganginaDanyela emphandlwini wemabhubesi ngakhonjwa ngekhathi lapho ngesikhathi ingelosi yenkosi imkhomba ngekhathi lapho. Ngangiqiniseke kakhulu kakhulu naye eCalvary. Ngifanele ngimbandzakanywe naye eCalvary. Ngifanele ngibe lapho endzaweni leyo lapho kungesiko ukuthi ngambandzakanywa naye eCalvary. Ngafa naye eCalvary. Wonke umuntu ufanele afe naye eCalvary. Uma ungafi naye eCalvary, ungeke waba wakhe. Nganginilapho ngesikhathi afa, ngafa naye. Kwase kuthi ke nganginaye ngesikhathi avuka kulabafile. Nginyuka ekuseni ngephasika naye ekuvukeni noma yini la yenda. Ngangikhona lapho naye lonke likholwa lalifana. Futhi manje ngihlethi naye etinzaweni tasezulwini kuKristu Jesu nawo onke emandla esihogo anyotshiwe ngaye. Lonke likholwa lelingumKristu lalihlethi ngendlela lefanako ngoba ufanele ubonakale. Manje ngikithola mina luqobo ngalolu thi ngisukuthe kugcina nalamanengi emaKristu lakholwako ngikhonjwe enkonzweni yakhe nguye itolo namhla naphakathi ngitithola mina luqobo kulolu suku ngikhonjwe enkonzweni yakhe ngabe uyatithola yini wena luqobo ungaleyo ndlela uyikholwa uhamba nayo na Caphelani imisebenti la yenda wathi likholwa liyokwenda into lefanako imisebenti lengiyendako mine nani niyakuyenda manje ke ungambanzakanywa naye na manje ke uma kufika lihlazo etikwelive ungalimela lihlazo njengoba enda niyabona umbanzakanywe naye na ngambanzakanywa naye nganginayo ngelusuku lwePentecost Ngangine bafundzi etulu lapho ngambanzakanywa nabo ngempaphatizwa moya longcwele ngiyamangala ukuthi ngabe ibandla alinaso yini sifo sekukhohlwa kakhulu impela manje ngangekuthi la labanye babo abakholwa ngisho nekuthi ikhona into lekuthiwa ngumoya longcwele niyabona lapho libandla selifinyelele khona na lutsaba lolubi impela lwesifo sekukhohlwa Niyabona bakhohliwe ukuthi loyo kwakunguJesu Kristu emuva lapho bebakhohliwe ukuthi Jesu Kristu abe yini bebakhohliwe babecabanga ukuthi bekasi sishaya imthetho nje noma umprofeti noma umuntu lolungile bakhohlwa ukuthi bekaNkuluNkulu bakhohlwa ukuthi nguye itolo namhla naphakathi nelibandla line lutsaba lolubi lwesifo sekukhohlwa sakamoya bebathi khohliwe tonke letinto leti abasalichonzi inhlobo sifanele sibe nebafundi ephe Pentecosti simbanzakanywe nabo ngambanzakanywa nenshumayelo yaPetru ngelusuku lwePentecosti kutendo teBapostoli sahluka sesibili ngakuva lakusho ngakukholwa lakusho ngakuhlonipha lakusho manje ngimbanzakanywa enveni lefanako ungatholi sifo sekukhohlwa sakamoya sizathu utothi imbanzakanya wena luqobo nalenye indvo hlala nalelo livi ngqo Sasinelibandla ngesikhathi lithunywa nguJesu Kristu emisebentini yabapostoli sahluko selishumi nesithupha hambani niye eveni lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe ngifuna kumbanzakanywa lapho live lonke kuko konke lokudaliwe lethi tibonakaliso tiyobalandzela labakholwako ngingakhonjwa kuloko Yebo ke manje ngabe umbanzakanywe naloko noma unalesinye sifo sekukhohlwa sakamoya uthola ukuthi awukholwa ukuthi leto tibonakaliso tiyawalandzela emakholwa na niyabona uma ungakukholwa khona ke unesifo sekukhohlwa sakamoya uyabona sewukhohliwe ukuthi uNkulunkulu wakwethembisa loko wathi leto tibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ungakukhohlwa ngeke ukukhohlwe futhi ube ngumKristu Ufanele umbanzakanywe nako. Ufanele umbanzakanywe na Johane longcwele. Sahluko selishumi nakune, iverse lelishumi nakubili. Lo lokholwa ngimi, lemisebenti lengiyendako mina naye utawuyenda. Ungakukhohlwa, uma ukukhohlwa khona ke unesifo sekukhohlwa sakamoya. Ukhohliwe ukuthi ungubani? Ukhohliwe ukuthi bufakazi bakho busho kutsini? Kuthiwani mayelana nekuthi? Wathi, uma nihlala kimi nelivi lami likini, ningacela lenikuthandzako futhi niyakwendelwa kona. Ngabe nimbanzakanywa lapho ukuthi nikholwa ukuthi lokho liqiniso na? Marko welishumi nakunye ngesikhathi athi uma nithi kulendzaba cukuleka futhi ningangabathi enhlitweni yenu kodwa nikholwe ukuthi lenikushito kutofezeka ningaba nako lenikushito ningambanzakanywa lapho ukuthi nikholwe ukuthi lelo liqiniso na uma lisengakwendi khona ke nithola sifo sekukhohlwa sakamoya Futhi uyakhohlwa ulahlekelwa ibalance yakho yebuKristu ungeke washo ukuthi uwangakuphi uthi ngiyimethodist ngiyibaptist nguloko lengikwadiko ngako ngiyipentecostal nginguloko loko noma lokunye bukisisa loko kungahle kusho ukuthi luphawu lwesifo lengingabona ngalo ukuthi unalesinye sifo sekukhohlwa sakamoya wena uthi yebo ke mina kethu Branham ngikholwa lokhu futhi kulukhuni ukuthi ngingi manje awume kancane nje nangabe uNkulunkulu ethembisa kwenda letinto leti futhi wathi tiyoba khona etinsukwini tekugcina nesivumo kholo sakho siyokuvimbela kuko lolu luphawu lokwahle lengingabona ngalo luphawu lwesifo lesikuwe sifo sekukhohlwa sakamoya ukhohliwe ukuthi imbanzakanya wena luqobo nelivi wena uthi angikholwa ukuthi labagulako bayaphiliswa unesifo sekukhohlwa sakamoya wena uthi angikholelwa empaphathisweni womoya longcwele Sifo sekukhohlwa sakamoya. Wena uthi angikholwa ukuthi uNkulunkulu wethembisa kwenta letinto leti etinsukwini tekugcina. Khona ke ulalele sivumo kholo noma lenye imfundziso esikhundleni seliBhayibheli. Unesifo sekukhohlwa sakamoya. Awathi ke kuthi uwanga kuphi? Uvuma ukuthi ungumKristu futhi uphika livi ukubuyisela ngo esifeni sekukhohlwa sakamoya futhi. Uyabona? Awathi kuthi umephi? Unesifo sekukhohlwa sakamoya. Awukwathi ukuthi imbanzakanya nemibhalo. Ufanele ube nebafundzi, ufanele ube nawo wonke umbhalo. Lelibandla ngesikhathi lithunywa, kodwa manje ngesikhathi libandla lithunywa, hambani niye eveni lonke, uthi nishumayele livangeli letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Loko kwakukuthunywa kwalo. Manje bane loko kwakukuthunywa. Kodwa bathole ludzaba lolubi lwalesifo lesi sekukhohlwa sakamoya. Njenga Eva nje wafika kuye mhlangothi tonke ngasensimini yonke ngalelinye lilanga. Manje ufana na Israyeli aphethwe ngulesifo lesi lesifanako. Kuguliswa luhlobo lwekudla lokukhethiwe kwakusemina lokuyokunika sifo sekukhohlwa sakamoya. Uthola luhlobo lekudla lokukhethiwe lwakusemina futhi uyothola kuguliswa ngiko. Bese kuthi ke into yokuqala uyati uyothola sifo sekukhohlwa impela. Awukholwa nginoma yini leshiwo liBhayibheli. Nguleyo indzaba ngelibandla namuhla. Nguleyo indzaba singeke sibe nemvuselelo namuhla. Nguleyo indzaba ngebantfu namuhla. Bangudulwe kakhulu ethi kwemalahle ayo yonke indvo. Nato tonke timfundziso letigcamile letingachamusela baze bangathi kuthi ngukuphi lokulungile nalokungakalungi impela. Alikwathi kukhumbula inkhosi yalo. Alikwathi kukhumbula livi lakhe. Alikwathi kukhumbula sethembiso. Loko kwakungileyo nje indzaba ngaIsrayeli ngesikhathi Jesu efika enkundleni abakwatanga ukukhumbula ukuthi intombi iyokhulelwa. Abakwatanga ukukhumbula ukuthi Mose wathi inkosi uNkulunkulu wenu utawuvusa umprofeti lo njengami. Baba nesifo sekukhohlwa sakamoya. Ngulokho impela libandla lelinako namuhla. Wathi kuyakuthi ngetinsuku tekugcina kuthi letinto leti tiyokwendeka lesitibona tendeka. Nelibandla lihlala nje libe ngulelife njengelelishumi nakubili enhloko. Yini na? Sifo sekukhohlwa sakamoya. Sitibita ngePentecost futhi asikwathi kukhomba futhi asikwathi ukuthi khomba thine evini uma selifinyelele emandleni ekuvuka kwaKristu. Naye lapha emkhathini wethu lakwenda futhi lenda kona impela lathi liyokwenda. Manje ke bukisisani inqubo yelihlelo lethu lisifake esifeni sekukhohlwa sakamoya. Siyakhula asathi ukuthi sibanga kuphi. Lomunye uthatha emaphepha akhe asuke kuleli bandla aye kulelinye libandla naleli bandla nalena imfundziso legcamile naleyo mfundziso legcamile. Niyabona na lesikuthingako futhi ulobuye Amose kuthi afike enkundleni ana isho kanje inkosi bese ngamemukela na cishe njengoba benda abazange bamemukele bebangeke bamemukele nayamuhla. Abengeke ayifake inhloko yakhe endzaweni kulukhuni kuthi ashumayele. Manje lokho kunjalo impela ngoba libandla liphethwe ngulesifo lesi sekukhohlwa sakamoya. Manje ngani na uNkulunkulu wethembisa ngalethi tinsuku tekugcina lapho indvodzana yemuntu iyokwembulwa ngekwaLuka sahluko selishumi nesikhombisa ngesibonakaliso lesasendeka eSodoma. Siyokwendeka futhi nebantu bayazibona sendiwa nalabanye babo abasikholwa ngisho sanhlobo. Bacabanga ukuthi kungufunza umqondo, bacabanga ukuthi ngumoya walomubi. Kuyini na? Baphethe sifo sekukhohlwa sakamoya. Kunjalo impela abakwathi ukuconza inkosi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Labe ngiko ngaleso sikhathi ungiko manje. Kodwa lokwendekile nje ngeke sisathi imbanzakanya nelivi ngani na lona alati noma lilidlangala noma lilibandla. Alifuni kubitwa ngelidlangala futhi ngeke libitwe ngelibandla ngoba kubitwa ngelibandla belingambanzakanywa na Kristu lona luqobo. Loko kulinika sifo sekukhohlwa sakamoya futhi alifuni kubitwa ngelidlangala. Ngabo alisilo libandla lePentecost, libandla leMethodist, libandla leBaptist, lidlangala lePentecost, lidlangala leMethodist, nelidlangala leBaptist ngoba lingeke lambanzakanywa nelivi. Futhi uma livi libonakaliswa, basolo bangalikholwa. Sifo, sifo sekukhohlwa sakamoya. Akakwathi ukuthi imbanzakanya, akathi ukuthi angakuphi kunjalo. Kufana impela nje njengokubhastela indlo letsite njengoba ngihlale ngithi njalo ngangicabanga ukuthi lenye yetindlo letisimungulu kunato tonke lengake ngatibona kwakungumnyuzi niyabona ubhasteliwe niyabona unina bekule hashi lelisikati uyise kuyimbongolo futhi awathi ngisho nekuthi wakuphi nendlo yekucala niyati wena uto ungawatalanisa bese uthola imbongolo bese kuthi ke noma uthole umnyuzi kodwa umnyuzi ngeke uphindze utitale futhi niyabona awukwati ungeke ufundise lutho unenhloko lelukhuni awuyuze utshele noma yini ungabeka lawo madlebe lamadze lamakhulu futhi uyakuma kuze kube lusuku loluthe unawo onke lwempilo yawo ngaphambi nje kwekuthi ufe kuthi ukukhahlele ngiloko kuphela njalo ulinze indlo letsite utoyichumisela kuwe uma ungaphumelela naloko kungifaka emthondweni walamaningi emakristu labitwa ngekuthi abhasteliwe abhastelise libandla asaze athola sifo sesifo sekukhohlwa sakamoya akakwathi kuphindze atale lutho futhi bakhuluma ngeluhlavu lolubhasteliwe luhlavu lolubhasteliwe alusilutho kuyindvo lembe kunato tonke lowake watifaka emlonyeni wakho noma yini lebhasteliwe kungaleso sizathu kufanele uthathe sithombo lesikhuliselwe endlini lekhulisa tithombo netindvo letibhasteliwe bese uyasifutha bese uyasidokotela bese uyasidototisa ngani na ngoba abakwathi kuvimbela tilwanyakatana tingeti kuso kodwa selutobo seluhlobo awudzingi kubeka sibulala tilwakatana kuso sinemandla ngekhathi kuso kuvimbela tilwakatana tisuke kuso kuthatha loko ke kuvimbela tilwakatana tekungakholwa tisuke endvodzeni yelutobo impela legcwaliswe ngamoya thatha umnyuzi lomdzala uthi uhambe ukhulume nawo uthi awusho mfana ngifuna wende loku loko uyohlala lapho lawo madlebe namakhulu asebenta ehla enyuka ngibone la lamanengi emakristu athi akabe njalo abithwa kanjalo wena uthi Jesu Kristu unguye itolo naphakathi letibonakaliso lethi tiyobalandzela labakholwako ha ngikholwa ukuthi insuku temimangaliso selendlulile ha 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 niyabona awathi ukuthi yini lo ikholwako awathi lutho awathi lapho uvela khona awathi lapho uya khona unesifo sekukhohlwa semahashi awathi lapho uvela khona futhi awukwathi kuqhubekela embili Ngoba ngithanda lolo hlobo loluthobo oh litholile ungakhuluma nalo liyathi kuthi kwakungubani babe walo kuthi kwakungubani make walo kuthi kwakungubani mkhulu nagogo walo linemaphepha eluhlobo kukhombisa ukuthi livelaphi uthi ngiyamthanda umkhristu weluhlobo longahamba yonke indlela abuyela evini laNkulunkulu buya esukwini lePentecost uthi batimbanza kanye lapho nalaba ngcwele lapho emandla kamoya longcwele ehlela etukwabo loyo ngumkhristu weluhlobo uyathi lapho avela khona akambanza kanye nemethodist baptist noma nalutho lolunye ukhonjwa evini laNkulunkulu wathi impela lapho eme khona ingadi yabukhosi yeyise igeleta ngaye ingadi yaJesu Kristu uyathi kuthi lendani ulikholwa lonke livi uNkulunkulu usebenda ngaye futhi uliqinisa ngetibonakaliso lathembisa ukuthi landzela akanaso sifo sekukhohla sakamoya uluhlobo lolukhobo ngiyakuthanda lokho Kodwa libandla namuhla lineludzaba lolubi lwesifo sekukhohla sakamoya alathi kuthi la kuphi selikhohlwe konke ngalo lathi khohla tonke letinfo leti letilenda libe libandla yini leyasenda sanjinga kangaka njengoba sinjalo na lingene endzaweni yaseLaodicea futhi labuyela kuleyo ndzawo lecebile njengoba bekanjalo Israel ngesikhathi lesempofu futhi lalidzingeka lethembe kuNkulunkulu ngato tonke tinfo lelali ngatenda yonke into lelalinayo lethemba uNkulunkulu ngaleso sikhathi uNkulunkulu abenalo futhi lalisemoyeni futhi lachubekela embili kodwa ngesikhathi linjinga naku lokwenteka emadolobha abo akhiwa besifazane babo baba nesimilo lesibi imvotsa yabo yakuvumela bashumayeli babo bawisa umcabo futhi babajivaza abaprofeti ngulolo luhlobo lesimo labangena kuso lokwabangela lokho kwakukukhohlwa ukuthi leto dibusiso tivelaphi. Nani ma-Methodist, nani ma-Baptist, nani ma-Presbyterian, nini ma-Methodist, ningamkhumbula John Wesley, nini ma-Baptist, na John Smith abetikhalela tinyembeti tindzaba tebantu, umkakhe aze adzingeke ukuthi amholele etafuleni. Emehlo akhe abevalekile avuvukile ngenxa yekukhala ukuthi akhuleka busuku bonke gonqo yini indzaba na John Wesley wathi lenye yetinto letinkulu ngikholwa ukuthi kwakungulomunye wabobabe beMethodist basekuqaleni wathi lihlazo lemathothakati elibandla leMethodist lalingulekuqala kungenwa live kakhulu abefaka tindandatho emunweni wawo abengathini manje agcoke tikhindi na kwendekani na Sifo sekukhohlwa sakamoya nguloko impela nikhohlwe lapho nivela khona ninatho tonke letinto leti ngoba kupha kwaNkulunkulu kubele bakwenda kini nicabanga ukuthi lena yinto lecakile na ikanye nemoya waJesu Kristu impela uprofeta esambulweni sahluko sesithathu kwathi ngoba uthi ngicebile angisweli lutho kanze awathi ukuthi uphuyile uphumbuthekile ulusizi wekuhawukelwa ungcunu kanze awathi niyabona awathi kuyini na sifo sekukhohlwa sakamoya abathi emabandla asane mali manje alikho libandla cishe impela eveni lelihlelo lelingenathi gitsi letiphindwe kathi gitsi temadola akathi gitsi ngetigitsi temadola etakhiweni letinto futhi ashumayela ukuthi kufika kwenkhosi sekusedude likhebile futhi lathi kangisweli lutho bashumayeli labafundzile laba bendlula bonke labake baba nabo bathi kakhulu ngescience yetenkolo kunoma bake bathi futhi banetakhola tinkulu kunato tonke indzawo letendlula tonke letikhetsiwe edolobheni banelilungelo kunoma yini labafuna kuyenda futhi manje ke bendani na bathola sifo sekukhohlwa sakamoya futhi bakhohlwa ukuthi kwakunguNkulunkulu lo wente loko entela bona njenga Israyeli nje neBhayibheli laprofeta Jesu Kristu wathuma ingelosi yakhe uJohane yathi lomnyaka welibandla wekugcina utoba nalesifo lesi sekukhohlwa sakamoya babe lusizi khumbulani bacabanga ukuthi bakhulu bacabanga ukuthi banelutho kodwa wathi babe ngebe kuhawukelwa balusizi baphuyile baphumbuthekile bahamba ngcunu futhi babe ngathi futhi ayikho indlela yokubatshela manje uma wesilisa abengaphandle lapha esitaladini ende lihlazo noma wesifazane lohamba ngcunu esitaladini aphumbuthekile lokho bekungaba simo lesitsabukisako kuba kuleso simo kodwa manje ke kube bebasangulukile engqondweni yabo futhi bathi kuthi babo bani futhi bebadidalwa lesingumuntu futhi bafanele bagcoke impahla yebo ke wena uphumele lapho bathidalwa leti bantu bafanele kumbanza kanye nesive lesibantu ngephandle lapho ulusizi ungewe kuhawukelwa uphumbuthekile futhi uhamba ngcunu bese uyakuye uthi mnakethu uhamba ngcunu manje lapha ngingudokotela sibani bani naka wakho nje umsebenzi ngiyakutshela ngwasibani bani awuna msebenzi wena gicikile ongcwele kungitshela lutho batshele akulungi ukuthi indvodza yende lokhu nakubantu ukuthi bende tindlo labatendako futhi bayokwatisa ukuthi umshumayeli wabo unemcondo lobandi niyabona na kuyini na ukuthi sebayikhohliwe imiyalo yenkosi Jesu bese ke umehlisa futhi ende tibonakaliso netimanga lathi yodenda abafuni ukukholwa sifo sekukhohlwa sakamoya niyabona sebakhohliwe futhi bahamba ngcunu kanze abathi abakuconzi bacabanga ukuthi ngoba nje ngiwe lisondvo nguloko kuphela lokudzingekayo oh mnakethu loka akusho lutho kuNkulunkulu kunekuba nguMason noma yini lenye noma nguliphi lelinye lidlangala kuba welisondvo loka akusho lutho kuNkulunkulu Nifanele nibe ngemadvotsana nemadvotsakati aNkulunkulu nifanele nitalo uNkulunkulu naNkulunkulu uLivi ngesikhathi ngiba ingcenye yababe wami ngiba ngubabe wonke uma uba ingcenye yaNkulunkulu uba uNkulunkulu ngalokugcwele livi lakhe lonke kukholwa konke kwalo sifo sekukhohla sakamoya Kubekebe ungalathi ligama lakho kuthi lalingulelo lelingilo ke futhi uma unjalo uyovela emndenini lokahle lengithemba ukuthi wavela kuwo uma uvela emndenini lokahle webantu futhi uma ke ukholwa ligama lemndeni futhi uphume lapha uphila ngelihlazo na bathi ligama lakho awusuye Jones kumbe noma lalingubani yebo ke angathi kuthi ngangingubani Niyabona na, kulungile niyabona. Leyo yinto lesabekako kuba ngiyo. Simo lesesabekako kungena kuso. Yebo ke, ulapho ke nje la libandla laselifike khona. Lifanele kuba ngulelimele Jesu Kristu. Kodwa selikukhohliwe lokho ngoba line lijovelwe kuko. Sivumo kholo nemahlelo kuthi bemukele lokho esikhundleni selivi. Kuthi bahamba ngcunu, baphumbuthekile. Bekuhawukelwa kanti abadi futhi ayikho indlela yokubatshela ngingahle ngingaphindzi ngibe seBirmingham futhi kodwa lesi sikhathi lesisodwa labantu okuva ngaso niyabona na niyabona na kunjalo njengi angabopheleki ngalutho kodwa kuhlanyela inhlanyelo uNkulunkulu uyiconzisa emhlabathini lapho ifanele iye khona bakhohlwa yebo bakhohlwa livi lesethembiso bakhohlwa Israel bekwa kulolo hlobo lwenkinga ngesikhathi Jesu efika bekasakhohliwe babuka oh bathi babekholwa ukuthi kuta Mesiya kodwa ngesikhathi Mesiya efika futhi watikhomba yena lucobo ngelivi bebanemasiko lamanengi kakhulu baze benta livi laNkulunkulu langabi namsebenzi futhi Jesu wethembisa ngaphambi nje kwesikhathi sekuphela njengoba kwakunjalo eSodoma kwakuyoba njalo futhi kwakutoba ngalokukhonjiwe nebantu bangenwe ngemasiko kakhulu sebaze benta sethembiso saNkulunkulu saba ngulesi ngenamsebenzi ngelisiko labo Sifo sekukhohla sakamoya sifo sekukhohla sakamoya nguloko lesingiko niyabona sebathi khohliwe letinto lethi oh ngiwaloku ngende loku ngadansa emoyeni ngenda loku yebo ke he loko akukaphathelani nako lutho sanhlobo ungaba ngumkhristu kanjani kepha uphike livi na ngeke sewukwende uNkulunkulu ulivi futhi uma livi likuwe wena nelivi niyafana konke livi lelikushoko ungiko Amen. Uma ngiphila kulesithukulwane lesi, lengenye yelivi lethenjiselwe lesithukulwane lesi, ngifanele ngibe nguloko. Uma ngithoba ngumKristu, ngifanele ngibhanda kanye nako konke lokho liBhayibheli lelishumayelako naleli kumelako. Hallelujah. Ngito ngibitha ngemgicike longcwele noma kanjani. Futhi ngidiva ngigcwala lukholo njengamanje. Yebo mnumzane. Ngifanele ngibhanda kanye nayo yonke into lelo Bhayibheli leliyibitako. Futhi liniketa kubita kwalo futhi uma ngingakashaywa kulesifo lesi sekukhodla sakamoya salolu suku lesimanje ngitombanzakanywa futhi ngingambanzakanywa nalo uma ngiliphika khona ke nginesifo sekukhodla sakamoya ikhona imvo leyendekile ngivume sivumo kholo noma imfundiso noma libandla lelithide noma licembu lendvodza ngingeke sengikwende ngesikhathi libe kanzi lelivi lifika futhi litimbanzakanye Kungako Jesu angaqondzwanga. Oh, bathi yebo ke lendoda ingcwele nemphristi wethu lo ngcwele loku kwethu lokungcwele. Keba Jesu wathi, "Nine nibakaba bewena udevel, futhi nitokwenda imisebenzi yakhe." Benathi kuthi Khayini, "Wanikela ngomhlatshelo lomuhle naye na." Bekachotho, wakha ni-altar, waguqa phansi futhi wakhonda, futhi wanikela ngemhlatshelo, futhi wakhuleka kuNkulunkulu. Futhi uma uNkulunkulu, kungulokho kuphela uNkulunkulu la kuthi singako, ngoba wena ube welisondo futhi une-altar, futhi ubadale kweshumi kwakho, futhi uye esontweni, nekuphila impilo lenhle. Uma kungulokho kuphela la kuthi singako, bekangenabulungiswa ukuthi alahle eKhayini, ngoba wenda into lefanako. Yebo mnumzane, kunjalo impela. Kodwa inkolo ichaza simbonyo uthi ungeke wambonywa imisebenzi lemihle yakho luqobo yinye kuphela imvo uNkulunkulu layo yemukela leyo ingathi yaJesu Kristu nguleso kuphela simbonyo ngaphandle kwaloko uma uthi gcina sivumo kholo sifo sekukhohla sakamoya nguloko lokwentekako manje caphelani sebalikhohliwe livi sebalikhohliwe liBhayibheli Seba sikhohliwe sethembiso batama kuphila ekumanyateleni lokudlova emehlo kwaloko iMethodist lebe yingiko loko iBaptist leya yingiko loko lomunye umuntu mumbe abe ngiko nasi sethembiso salelilanga uNkulunkulu ulikhuluma ngelivi lakhe futhi uyasiqinisekisa futhi ufakazela ukuthi linjalo kepha solo abalikholwa sifo sekukhohlwa sakamoya kunjalo impela ngalokuphelele labaphethwe sifo sekukhohlwa ngalokuphelele ngekweliciniso abalikholwa nhlobo lisotsha laseFrance ngacocelwa indzaba lencane singakavali bengingathi ngisho nekuthi bese sihambe kangako sikhathi futhi nginemakhasi cishe lalishumi emanotes lapha lasele nitokuthola ngalesinye sikhathi lesithithi qaphelani lisotsha laseFrance babenesigejane semasotsha ngesikhathi lavela embuthweni futhi babenalesi sifo sekukhohlwa sivela ekwethukeni empini futhi bebaneluhla futhi bababithela enhla futhi bavumela abantu lebe banetihlobo tabo letithandzekako lebe tilahlekile kuthi babitwe batobona kuthi bebangabathi yini labafana labo kungekho themba ngabo mhlawumbe lo yedwa noma lababili kuko bakubamba baseke bayabathatha bonke labanye babo bebatho bafaka endzaweni lehlobile lapho bebatohlala khona konke kuphila kwabo bebanyuka ngeluhlangothi lweligquma sitimela sidonsa base bayema e-station bakhulula abafana abaphume belule imilende yabo nabo gathi base baphumela egcumeni kuthi babanake ngoba babenesifo sekukhohlwa ngani babefanele babanake ngakho bachaphela loyedwa umfolo semncane lapho waphuma wase uqala ukucalata lelo thangele mandi wacalata ndzawo tonke etikweligquma wahlikihla buso bakhe wase uyadadisha wabuye wabuka futhi abesalibona lelo thangele mandi wacalata ndzawo tonke e-station wase uqala kuhamba esikhundleni sekuba gathi amumise wamlandzela wakhubukela ngethulu kweligquma wehla ngendlela lencane yetinyawo wagucukela ngasekudla wakhubukela etikwalelinye ligquma lelincane wase ufika endlwaneni lencane yetingodo wabuka lophumela evulande likhehla neluthondvolo esandleni salo liyaphuma lase liyamgacha ngemikhono yalo lathi ngotsana yami bengathi kuthi uyobuya bangitshela kuthi sewafa kodwa bengathi kuthi uyobuya nalomfana wasanguluka sife sekukhohlwa sasuka kuye wakhona ukuthi khomba kuthi abe ngubani wathi kuthi loyo kwakunguyise oh socha lesiphambano lelethuswe ngolokuneng kakhulu kuceceshwa lokuneng kakhulu kwethuswa lihlelo nesivumo kholo netinto delive awehlingani nje imizuzu lembalwa bese uhamba uqalata eBhayibhelini na ungahle uzulazule futhi ungahle utithole sewukhonjwa lapha evini njengelikholwa ngalelinyana lamalanga ungahle ungamadi ungahle kuse kuwe lucobo njengoba kwenda indvodzana yelulahleko futhi utithole wena lucobo ungahle uyithole ingomba yakho emavini aNkulunkulu lomunye wathi kulelelinye lilanga kungesiko kadzeni wathi kodwa mina ke uBranham buka thine bantu bePentecostal kuthi akahle kanjani emabandla lesinawo ngani thine sinebafundisi labaceceshiwe lalelani uma indoda ishada umfazi ayethembele ebuhleni bakhe cha ithembela ekwethembekeni esifungweni sakhe livi lakhe ayethembeli ebuhleni bakhe yethembela ekwethembekeni kwakhe futhi kungale ndlela uma ushada naNkulunkulu awethembeli ebandleni lelidzite lelihle lelikhulu longalakha kodwa esethembisweni Jesu lasenda ukuthi nginguye itolo namuhla naphakathi niyakukholwa lokho na asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje ngiyafisa kusihlwa kulesakhiwo lapha lapho bantu bahleti khona lapho kunebesilisa nebesifazane labaphakathi bantu labaphikelele emaphakathini futhi niyathi kuthi langathide noma lolunye kumele uhlangane naNkulunkulu futhi ngiyafisa uma beunako yini kuphefumula lokuncane kwalesifo sekukhohlwa futhi beuto ukhonjwe entweni lengesiyo futhi beungathandza ukuthi uzulazule wendlule kusihlwa futhi uthole ukuthi ungeke wakhonjwa kuKristu Jesu na ungasiphakamisa sanda sakho uthi ngikhulekele mina ke uBranham ngifuna ukukhonjwa njengemKristu sibili likholwa sibili uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibusise busiswane oh yebo yonke indzawo inkosi nibusise nomunye umuntu etulu kuvulandelo sesitezi wena uthi mnakethu ngikholwa mbamba kuthi lelo liciniso ngiyakholwa njengemaKristu asisiwo emaKristu njengoba bebavame kuba ngiwo eminyakeni lendlulile Kuthiwani ngani nini bantu bePentecostal? Ngesikhathi bomake benu nabo babe benu bebavame kuma estaradini ngaphandle lapha futhi bashaya ithamborini lenzala namake wenu kuthi abedzingeka kanjani ukuthi a bekakhandleka futhi azabalaze nani nini bantwana labancane ngaletinye tikhathi nanite nihambe ningenato timphahla nako konke lokunye kodwa babe namake bebathembekile emsebentini ekuphakamiseni Kristu. Bukani ukuthi ninebantu bePentecostal nendani iminyaka lengemashumi lasihlanu endlulile niphuma enhlanganweni nguloko lokunenta iPentecost wathi ehlukanisa wena lucobo nalowo ongakholwa futhi njengengulube ekuthi ibhuceni kwayo nenja emahlandeni ayo nibuyele emuva ngqo nase nenta lokufanako nenta luhlobo lolufanako lwale nyakanyaka leniphuma kuyo yini indzaba na zipho sekukhohla sakamoya sachamuka emkhatsini webantu ninetivumo kholo tenu nemapepa enu emahlelo manje futhi nisethule ngqo nabo bonke labanye nifuna kuba nabo bonke labanye nivumele besifazane benu kuthi bahule etinwele tabo bafake pendi nini nibavumela kuthi bende tonke letindlo leti nivumela tonke letindlo leti ekhathi emabandleni kuyini na sifo sekukhohlwa sakamoya manje ke into yokuqala niyathi uma uNkulunkulu aqala kuvakasha emkhatsini webantu kwentekani na anikhoni ukwemukela niyabona benikatse nigula kakhulu ninalesifo sekukhohlwa niyabona into kuphela lenake nayiva awucabangi ukuthi bewufanele wehle kuleso sivumo kholo imizuzwana lembalwa nje bese uthatha iBhayibheli bese ubona ukuthi umKristu ufanele ambanzakanywe kanjani na Leti bonakaliso leti titawubalandzela labakholwa kwako. Tendo Petro wathi, "Phendukani ngulowo naloyo, futhi nibhapathizwe egameni la Jesu Kristu, kuwe kuthethelelwa kwesono, khona niyokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele, ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu, nesabo bonke labakhashane, ngisho nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita. Uma banitshela ukuthi lokho akunjalo, khona ke umelusi wenu unekugula lokubikabi kwesifo sekukhohlwa sakamoya." Akakhoni ukuthola yena ambazakanyo nalelo bandla hayi inhlangano libandla umtimba waKristu longcwele manje umoya longcwele ulapha ulapha kutokwenta kona impela nje lethembisa kukwenda manje niselapha netinhloko tenu tikhotsene chubekani nje nikhuleke vumelani umoya longcwele akhulume icobo lwawo futhi nibone ukuthi ngabe lokhu noma ngubani uyakwathi lokho lesethembiso ukuthi singesani kulolu suku manje wena lo dzingile kusihlwa wena labanengi benu niphakamise tandla tenu ningakakwenti lokho angathi noma siselapha futhi impela sikhulekela labagulako angathi noma beningasuka kuloko ukungakholwa lelo hlelo leso sivumo kholo lesimtshela ukuthi letinto leti athinjalo loyo longanitshela ukuthi kwa devil uma benta lokho abayuze bathethelelwa kule live noma even leli tako uma ke leli bekuliciniso ke caba ngani nje uma ke kungilo manje ke nikuphi na niyabona anidzingi ukuthi nikhulume kuvakale ukholweni nje enhlitweni yenu futhi kunebantu lapha laba kukholwa kuloko ngihlethi khona lapha kulobo usuku lobubili lobendlulile ngisebenta ngaphansi kwento letsite nje ngibamba futhi ngiluma lulwimi lwami futhi ngingakuphumiseli ngqo futhi khumbula mngani kusemkhathini wakho noNkulunkulu uma ke kuliphutha futhi nicabanga lokho na niyakwati lokwentekako ningeke nathethelelwa ngako sifo sekukhohlwa sakamoya niyohamba nicondze ngqo ekufeni kweni lokuphakathi kungakholwa loyo longakholwa ulahliwe vele manje khulekela kugula kwakho uthi ngosi Jesu wethembisa ngi ungahle kube naletinye tihambi lapha lesingazange sesibe lapha ngaphambili Jesu wethembisa njengoba kwakunjalo ngitothatha umbhalo munye etinsukwini talothi ngesikhathi uNkulunkulu abonakaliswa emtimbeni wenyama nebantu Abrahama licembu lelikhethiwe licembu lelibitelwe ngaphandle neligama la Abrahama lanjinjwa laba nguAbrahama wabeseke ubona livi lentiwe inyama futhi lahlola imicabango lo wawusenhlitweni yaSara futhi ngesikhathi intalo yeAbrahama yebukhosi ivela nguloko le yakwenda futhi bayibita ngalomubi wathi manje uma umoya longcwele ufika utokwenda indlo lefanako wathi manje kune kuthethelelwa uma ningibita ngaloko kodwa uma nikhuluma ngekumelana namoya longcwele kude insethelelo manje kwangathi yena emandleni akhe angeta athabule kulethe thameli lethi tebantu noma ngabe nikuphi nange kuhlola kwakhe kwakamoya ukhombisa ukuthi ulive kuze kuthi uma akhona lapha lophethwe sifo sekukhohlwa ukuthi abanaku akunawo bani ukuthi landulela ngaphambi kokuthi le altari yendiwe kwangathi inkosi uNkulunkulu ingasida manje tinhloko tenu tikhotheme ngenhlonipho nikhuleka niyabona unadzathe lohleti lapha embikwami uphakamisele tandla takhe ebusweni bakhe uphethwe simo semgogodla kanzi futhi unekugula kwemizwa unenkathato yesisu futhi uhleti lapha embikwami manje futhi kude athi akasuye wakulelive uvela edolobheni lelithiwa yiMicon ya uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na ungungosatana yayazi.
That's right, raise up your hand. I'm a stranger to you. That's true, isn't it? Now your trouble's over. Jesus Christ, you touched his garment. He made you whole.
Thank you, Jesus.
I just believe it.
Uma loko kunjalo, phakamisa sandla sakho. Ngisehambi kuwe, lelo liqiniso. Akusilo na. Manje inkathato yakho seyiphelile. Jesu Christu, wena utsinze sembatho sakhe. Ukusinzisile. Manje kukholwe nje.
There's a man sitting in the back of the building. He's seeking the baptism of the Holy Ghost.
Unendvotsa lehleti ngemuva kulesakhiwe. Ifuna umbhapathiso womoya
longcwele.
Ifuna umbhapathiso womoya. Ime lapha embikwami.
He's not from here either. He's from Carolina. Charlotte. Lipo is his name. Believe with all your heart and God will fill you with the Holy Ghost, my brother. If you believe it.
Ayisiyo yalapha. Nayo yase Carolina, eCharlotte. Ligama layo ngilipho. Kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho naNkulunkulu. Utokugcwalisa ngamoya longcwele mnakethu. Mnakethu, uma utokukholwa.
Over to my right.
Lapha, ngalapha ngesekudla sami. Nayi indvodza nemkayo bahleti ingqo. Kona embekwami lapha. Ngithandzani letindzala ngasekudla sami. Lodzathe uphethwe inkinga yelibhobho. Umyeni wakhe unenkathathwe enhlitiyo. Abasibo balapha base Tennessee. Nomzane nankosikati Thomas. Uma nitokukhola ngayo yonke inhlitiyo yenu. Hamsani tandla tenu. Futhi ningakwemukela ukuphilisa kwenu. Jesu Kristu uyanisinzisa. Uloko impela lathembisa ukukwenda. Kodwa angikaze ngibabone labantu empilweni yami. Sifo sekukhohlwa sakamoya. Jesu wathi, lemisebenzi lengiyentako, nani nitawuyenda. Kwesikhashana nje, lelive lingeke lisangibona. Noko nini, nitawungibona, ngoba ngisabitwana semuntu, ngitawuba nani, ngibe kini, kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakade. Manje kube silisa nebesifazane ekhathi lapha. Leni nenzo nje lengalungi ngani. Leyo longakhoni kalula nje kubona ukuthi kanjani. Nine nifuna ukukholwa kodwa anikhoni nje ungena kuyo. Uthi ningathanda ukukhulekelwa. Nifuna kumemukela nisesebukhoneni bakhe. Ningeta futhi nime khona lapha ngakimi. Ngikhuleke futhi nginibeke tandla. Uma ningakhuphukela khona lapha manje. Wena logula kanjalo unesifo sekukhohlwa sakamoya futhi ufuna ukukhulekelwa ukuthi uthokhululwa kuloko uma ungesilo ngesilo likholwa kodwa ufuna ukukhulekelwa yenyukela lapha bese uyema uNkulunkulu akubusise bhulu nomunye futhi lotako na uNkulunkulu akubusise tsatsa woda uNkulunkulu akubusise tsatsa lomncane nomunye futhi lotako na woda ume khona lapha njengamanje sifo sekukhohlwa angifuni kuhlushwa nguloko uNkulunkulu angavumi mangife kufa kwa noma yini kodwa mangingafi lokho kufa njengalongakholwa wotani memukeleni manje ningete nakwenda na wotani nivele futhi nehle niphume kuvulandi lo sesitezi bangani inyathelo letimbalwa nje phansi lapha futhi kungahle kusho umehluko emkhatsini wekufa nekuphila kuwe bukani ngeke ngimende kristu angenti lutho kristu akazingi kwenta noma yini ngaphandle kwento yinye ufanele aligcine livi lakhe ufanele ende lokho kuze abe ngukristu abe ngunkulunkulu ufanele agcine livi lakhe manje khumbulani uma ungenasiqiniseko ngelwati lwakho awehlingani manje uma nje uwelihlelo uma ungumtukulu wepentecostal nkulunkulu akanabatukulu unemadvodzana nemadvodzakati kodwa hhayi batukulu labaduna nemadvodzakati niyabona na nkulunkulu ude lokho unemadvodzana nemadvodzakati nje futhi niyathi kuthi anisimo mhlawumbe ukhulume ngetilimi ungahle kube udansile ungahle kube wente konke lokhu loko kulungile angikamelani ngalutho nako kodwa noko uma nisolo ninaleso sifo sekukhohlwa sakamoya yehlani nide futhi nide lapha futhi nime lapha asikhuleke ngako uthini na lunga leli bandla lelingilo ngeligama nje awenyukeli ngani lapha futhi sisicethe khona nyana angifuni kushiya iBirmingham lapha futhi ngathi kuthi langathide uma kufika kwehlulelwa futhi ngitofanele ngime ngaleso sikhathi embikweni khumbulani ngitohlangana nani futhi uma ngingahlangani nani lapha kuloku noma ngitohlangana nani ekwahlulelweni futhi ngitofanele ngiphendvule ngaloko lengikushito kusihlwa manje lalelani phendukani bangani phendukani phumani kuko phumani lapho utani manje loko bekufanele kwente wonke wesifazane lophungula etinwele kulelive noma lendzawo enyukele lapha manje loko kulunge impela loko kuthi awunawo umusa lowenele kuthi impela uthi ngiyafuna ngifuna kuyekela tinwele tamphikulu nangetukula nami bekufanele ngine yeboke anginawo umusa wekukwenda kungani wena uthi ngabe loko kukhona lokuhlangene nako yini lapha kungasiko kadzeni umfundisi lomkhulu sibili utakimi wase uthi ngifuna ukukubeka tanda mina ngetukula nami kwathi wonke umuntu ukuthatha njengemprofeti ngathi angizange sengithi ngangingumprofeti wathi kodwa abantu bakuthatha ngekuthi ungiloko uhlala njalo uthabula labo besifazane ngekugcoka tikhindi futhi oh indoda le ipentecostal wase uthi ngekugcoka tikhindi nekuphungula tinwele tabo netimvo wathi lowo akusiwo umsebenzi wakho ngathi kungumsebenzi wabanike wathi uthi labo bantu awubafundisi ngani labo besifazane ukuthi babe kanjani babe netiphiwo takamoya letinkulu uthi basite bantu esikhundleni sekwetama ku wathi bayakwatisa lobatshela kona batokukholwa wathi awubatsheli ngani kuthi itholakala kanjani tiphiwo letinkulu nekusitha abantu esikhundleni sekubagceka njalo na ngathi ngingabafundisa kanjani tibalo tabongwaca babe bangeke sebafunze ngisho bo-ABC babo na niyabona na niyabona na kufanele uqale phansi ekugcineni phenduka noma ugubhe manje ungatibonela wena phenduka noma ubhubhe Jesu Kristu utikhombise yena lucobo lapha busuku nebusuku futhi ngibo lobusuku lebe siguqukela kulensindiso tinyathelo letimbalwa nje etulu lapha futhi nginesikhathi lesinengi ukuthi ngilinze khumbulani Birmingham ingati yenu ayikho etikwami anginacala futhi uma impela unamoya loyingcwele unelithuba lekuda manje futhi uma uguliswa ngolunye luhlobo lobusondo lolukubangele ukuthi ube nesifo sekukhohlwa sakamoya awuthi ngani na Jesu ulikhambi ungethe wetha na manje labanye abantu basukile kuvulandelo sesitezi bengilindzele kubona lapho bebakhona bayaphuma noma beta ealtar laba laphansi lapha yenyukani nide ngalapha nguloko ke nine lenilapha wotani nime nitungelele ealtar nithi sengicedzile ngaloko yebo beketa ehla bothathe lababili lo kuhle yenyukani ngqo manje emanyathelo lambalwa nje kusuka kuko nalawo manyathelo angahle asho umehluko manje bukani kukhona lengifuna kunibuta kona uma angafika kulobo busuku na oh nithi akedi angathi noma uyeda noma cha lesi sibonakaliso sekugcina kumbulani isho kanje inkosi nake nangiva ngisho lokho kwangabi liqiniso na nibona sibonakaliso senu sekugcina leso sikwembhalo nisibonile sibonakaliso senu sekugcina pentecostal ningatholi kucoveka manje nguloko lakwethembisa israyeli emva kweluhlwitho akusini labo sekucedziwe ngani ngaleso sikhathi niyabona na manje lusuku lwenu manje sibonakaliso senu manje sikhathi senu ningasencabi ningakwendi kungcono nide niyangikholwa ukuthi ngiyinceku yankulunkulu na kumbulani Birmingham angikaze ngidibane nebantu labanemoya lomuhle kakhulu kangaka nebantu labanemoya lomuhle londlula bonke lebe ngingafuna ukudibana nabo empilweni yami kodwa nithinga imvuselelo niyafa nithatha sifo sekukhohla sakamoya niyafa ningakwendi lokho vuselelani lokho leninako kukhuphuleni futhi ngekushesha ngaphambi kokuthi Jesu abuye kulungile njengoba basachubekani nide badedeleni nje bachubeke bede side sibathole bonke labo inkosi lebabitako etulu lapha wotani manje sichetheni leso sifo sekukhohlwa inyanga lenkulu ilapha kuphilisa leso isisuse kuwe ifakazile ukuthi ilapha bangakhi labantu okukhomba lokho ngekuphakamisa sanda sakho uthi ngikukholwa ngeliciniso ukuthi yathi iyokwenda lokho niyabona na manje ilapha niyabona na niyabona na kholwani nje uthi bangakho lowathi ukuthi nginitshela liciniso uthi niyafa uthi nidzinga imvuselelo na Niyabona na liciniso.
You find people they can't find no better hearts beating under these old southern shirts down here. That's right. Real people. But folks, you better wake up right quick. Now or that you think not, it might happen. It might not happen. I don't know, but remember, you're giving your last warning. So flee while you have time to flee.
Nibantu labakahle, ungeke uthole labangcono. Atiko tinhlitiyo letishayako kangcono kunangaphansi kwalamahembe lamadzala aseningizimu endasi lapha kunjalo bantu sibili kodwa bomfo kungcono nivuke ngalokukhulu kushesha ngelihora leliningalicabangi kungahle kwendeke kungahle kungendeki angathi kodwa khumbulani nithola secwayiso senu sekugcina Ngako balekani nisenesikhathi sekubaleka wotani manje yingci nje uma beta ngitosolo ngilindzile ngoba kungahle kube umphefumulo munye ubita linani lelingangemave lati inkulungwane letilishumi futhi yingci nje uma abantu basathinzeka ngitothandza kubona lokhu kubhobokela emvuselelweni lenkulu lengahlalisa lonke libandla lapha uma beningephula konke lokwehlukana kwenu futhi nisuse bonke lobo bugovu Uthi nemukele umoya longcwele. Nidisho ukuthi niyawukholwa. Nidisho ukuthi niyawukholwa. Kepha uma sekufika ekutheni utikhombe wona lucoko, lapho ke nitohlakatheka lomunye nalomunye. Kungani singajoyini tinhlitiyo tethu nelivi laNkuluNkulu futhi sikholwe liciniso na? Kungulokho ke nitochubeka nje nekufa, nifa futhi nichubeka ngqo, niyongena la uDeke khona impela lakwethembisa. Litoba ngaleyo ndlela ningethe netha manje na manje lusuku manje sikhathi lesivunyiwe bukisisani ukuthi umoya longcwele utokwendani manje ngifuna bonke labafundisi lapha lokhathalele labantu laba ete akhuleke nami naye kuphukelani lapha nonke bafundisi lokhathalele labantu laba wotani nje khona lapha ngqo futhi ningene emkhathini webantu umfundisi noma sisebenti lesiqondzene sisebenti lesilungile lesiqondzene besifazane labangathanda kuma nalabo besifazane manje ngitokholwa ngayo yonke inhlitiyo yami futhi umoya longcwele utongena kulendzawo khona lapha manje futhi nje utikhombe wona lucobo konke emkhathini walabantu laba manje ake ngiyale labantu laba lapha kucala manje bangani noma ngabe nite emayelana nani lapha uyati futhi ngingakufakazela kini utothatha ngamunye anikhuphulele lapha ngembili futhi akuna uba khona nayinye indlo langeke ayende yatiwe manje lokho sekube njalo kusukela ngisengumfanyana leso siphiwo asingabadwa kodwa umbuto ukuthi ningasemukela yini na niyasikholwa na manje ulapha yeboke uma alapha lapho ke kunento yinye kuphela uyaligcina livi lakhe manje ke kholwani ukuthi niyakwemukela futhi nikuvume futhi nisukume bese nithi Nkosi uNkulunkulu ngilapha kutokwemukela bese nje nihlala lapho kuze kwenteke njengabathi Robinson wathi ngalesinye sikhathi ensimini yembila wathi Nkosi uma ungangiphi moya longcwele Uma ubuya uthola incumbi yamathambo ilele khona lapha abethi misele sibili futhi awuna uthola lutho kuNkulunkulu uze ushisekele ngalokwenele manje nisicaphelile silimo sanamuhla nikucaphelile namuhla lesikwenda kona Sine empeleni sinankulunkulu lo wenele ngathi size site lapha ngehla ngembili sithi yebo mhlawumbe kungcono ngenyuke manje lesi sendeko semhlaba jikelele yebo kungcono ngenyuke futhi ngime ngithi yebo ke angathi naku la ngikhona uyabona indzawo lenjepho kuba kuyo akukho mlilo lovuthako akukho mdlandla akukho ngena kubo futhi njengemvangeli lokho nje uyangibulala kubona abantu bankulunkulu bakuleso simo sifanele sivuthe kodwa niyabona kuyini na kungiloko impela lenginitshele kona sambulo sesithathu usivuvu futhi wathi ngoba usivuvu manje ke ngitawukuhlanda uphume emlonyeni wami ngabe kunjalo na nguloko lakusho futhi uma asho lokho nguloko lato kwenda ngakho asingabi nguleso sicuku nilapha nithingile asiwuthole noma sife khona lapha kunjalo asiwuthole noma sife manje mina ke thula thandzekako sathi uma bengingehla futhi nginiside ngente lokuside impela bengingakwenda manje ngesiphiwo nginganitshela ukuthi nitengani lapha nginganitshela ukuthi kuyini ngamoya longcwele ngemoya wakuNkulunkulu nginitshela ukuthi nitemayelana nani kuthi nendeni kuthi liyoba yini likusasa noma into lefana naleyo kodwa lokho akukukhathaleli ufanele wemukele lokhu luqobo lwakho kufanele kube nguwe manje ulungele na phakamisa isandla sakho uthi sengilungele kufela khona lapha manje ungakwenti ngaphandle uma ukusho mbaba sengilungele kufela khona lapha noma ngithole lokho lengikufuna kuNkulunkulu Amen. Selilungele mbaba na. Manje letethameli athi sukume yonke indzawo. Manje sinzawonye kanye kanye. Asitihlanganise ndzawonye, asikhuleke. Futhi nje asi nine bafundisi. Manje yenyukelani kulabantu laba lapha. Wonke wonke. Futhi nimelele tandla ta Christu manje. Wena lofuna umoya longcwele. Wena ufuna lolo lwathi. Hayi kwathi emadlingozi. Ufuna moya longcwele lokuphila. Lesakhe impilo sekuphila ngekhathi kuwe. Futhi ufuna kususa lezo sifo sekukhohla lesikwenda ungakhoni kudadi. Awathi ukuthi umephi, awathi ukuthi uyini. Asikususe khona manje. Kunekudalwa lokusha lapha kwakho. Gona mbamba kutalwa lokusha kwelucobo manje asibeke tandla tethu etikwa labantu laba asithi wonke wonke siphakamise tandla tethu futhi sikhuleke ngekuvumelana kunye babe wasezulwini egameni lenkosi Jesu siphe ngosi kuthi egameni la Jesu Kristu kuthi moya longcwele uto uta kusihlwa kulobusuku lobu bangemgcibelo lapho moya longcwele wehla njengekuvunguta kwemoya lonemandla kwangathi labantu laba bangapapatiselwa kumoya longcwele kwangathi umlilo nemandla aNkulunkulu kungethe kwabashiya uma balapha ekuseni kwangathi bangahlala bahlale aze moya longcwele efike ngulowo umcondo nguloko ke nako ke lowo ngumoya longcwele uda ngathi ngikwendile ngiyakwati lokho nguloko kuphela ukholweni manje wemukeleni gcwaliswani ngetibusiso takhe